Chito 14.
Zimene zida chitika kwa Antiokeya zida chitika nso ku Ikonio. Paulo ndi Barnabasi adalowa mnyumba ya mapemphero ya Ayuda. Adaphunzitsa mwamphamvu. Kotero kuti anthu ambiri mbiri, Ayuda ndiponso anthu a mitundu ina adakhulupirira. Koma Ayuda amene sadakhulupirira adautsa mitima ya akunjawo kuti adane ndi Akhrisitu. Paulo ndi Barnabasi adakhala komweko kanthawi ndithu. Hakulalika molimba mtima za kukoma mtima kwa Ambuye. Ndipo Ambuye ankachitira umboni mawu awo pakuwapatsa mphamvu zochitira zizindikiro ndi zozizwitsa. Koma anthu a munzindamo adagawikana. Ena anali mbali ya Ayuda, ena anali mbali ya atumwi. Pamenepo anthu akunja ndi Ayuda pamodzi ndi akulu awo adatsimikiza zowazunza ndi kuwaponya miyala. Atumwi aja atamva zimenezi adathawira ku Listra ndi ku Derbe, mizinda ya ku Likaonia, ndiponso ku dziko lozungulira mizindayo, kumene konso adayamba kulalika uthenga wabwino. Ku Listra kunali munthu wina wopunduka miyendo amene ankangokhala pansi. Adabadwa wolumala ndipo chikhalire chake sadayende. Iyeyo ankamvetsera pamene Paulo ankalankhula. Paulo adampenyetsetsa ndipo ataona kuti munthuyo ali ndi chikhulupiriro choti nkuchira, adanena mokweza mawu kuti,
"Kongola miyendo yako, imirira."
Pomwepo munthuyo adadzambatuka nkuyamba kuyenda. Pamene anthu onse aja adaona zimene Paulo adachita, adafuula mchilakonia kuti,
"Yanditsikira milungu yooneka ngati anthu."
Motero Barnabasi adamutcha Zeusi, ndipo Paulo adamutcha Hermesi, chifukwa ndiye ankatsogola polankhula. Nyumba yopembedzeramo Zeusiyo inali kunja pafupi ndi mzindawo. Tsono wansembe wake adabwera ku zipata atatenga ng'ombe yozekedwa maluwa nkhosi. Iyeyo pamodzi ndi anthu onse aja adafuna kudzapereka nsembe. Koma pamene atumwi aja Barnabasi ndi Paulo adamva zimenezi, adang'amba zovala zawo nathamangira pakati pa anthuwo. Adalankhula mokweza mawu kuti,
"Anthuni, bwanji mukuchita zimenezi? Ifeso ndife anthu monga inu nomwe. Tikukulalikirani uthenga wabwino wakuti musiye zinthu zachabezi ndi kutsata Mulungu wamoyo amene adalenga thambo, dziko lapansi, nyanja ndi zonse zili mmenemo. Kale iye adalekerera anthu a mitundu yonse kuti azitsata njira zawo zawo. Komabe sankaleka kudzichitira umboni mwa zabwino zimene amachita. Kuchokera kumwamba amakupatsani mvula ndi nyengo za zipatso. Amakupatsani zakudya ndi zina zambiri zodzaza mitima yanu ndi chimwemwe."
Ngakhale ndi mawu amenewa, adavutika kuwaletsa anthu aja kuti asawaphere nsembe. Koma kudabwera Ayuda ena ochokera ku Antiokeya ndi ku Ikonia nakopa anthu aja. Tsono anthuwo adamponya Paulo yomiyala. Kenaka nkumuguzira kunja kwa mzinda, chifukwa ankayesa kuti wafa. Koma wophunzira ena atasonkhana nkumzungulira, iye adauka nalowanso mu mzindamo. Mmawa mwake iye ndi Barnabasi adapita ku Derbe. Paulo ndi Barnabasi atalalika uthenga wabwino ku Derbe kucha ndi kukopa okhulupirira ambiri, adabwerera ku Listra, ku Ikonio ndi ku Antiokeya mdera la Pisidia. Adawalimbitsa mtima ophunzira aja, nawawuzitsa kuti asataye chikhulupiriro chawo. Adawawuza kuti, kuti tilowe mu ufumu wa Mulungu, tiyenera kupirira masautso ambiri. Pampingo uliwonse adakhazika akulu ampingo, ndipo pakupemphera ndi kusala, zakudya adawapereka kwa Ambuye amene anali atakhulupirira tsopano. Pambuyo pake adabzola Pisidia nakafika ku Pamfiliya. Ndipo atalalika mawu a Mulungu kupega, adapita ku Atalia. Kumeneko adalowa mchombo kupita kwa Antiokeya kucha, kumene adaperekedwa kwa Mulungu kuti awadalitse pa ntchito imene tsopano anali atayitsiriza. Pamene adafika kumeneko adasonkhanitsa mpingo wonse, nawofotokozera zonse zimene Mulungu adachita mwa iwo. Ndiponso mmene iye adatsekulira anthu a mitundu ina mjira kuti akhulupirire. Tsono adakhala komweko ndi ophunzira aja nthawi yayitali.